lela, wende. Ombi 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 yange. Yelela, wende. Kakele, kachimbamba. Osala, osi. Kakele, kachimbamba. Osala.